Imbi yengoma yanedlola bavana
vanimbi yengoma yanedlola
yile 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 bavana
imbi
yengoma yanedlola bavana
imbi
yengoma yanedlola bavana
imbi yengoma
Wapiwawe wabiliwe watatu na mbawe ya hamba na lonuli rasta. Wapiwawe wabiliwe watatu na mbawe ya hamba na lonuli rasta. Hawa kusaka masembache mwenti, imi ziba goma skandi. Hawa kusaka masembache mwenti, imi ziba goma skandi. Na lona ewa matebe, na ewa nge na ngega pinda kumasta. Na lona ewa matebe, na ewa nge na kona ngega pinda. Futi ngega pinda kumasta, au ngega pinda kumasta. Futi ngega buya kumasta, azi ngega pinda kumasta. Utani we mafana pana, kapele nga minzi leso ziva. Utani we mafana pana, ye imi nga minzi leso ziva. Utani we mafana pana, ye imi nga minzi leso ziva. Utani we mafana pana, kapele nga minzi leso ziva. Utani we
Papa, bazuka bakhala ngayo ngoba nakhona wafika wabaxofa wabaxola amaxoxo abathathela imali zabo abashiya bekhala nombhede wangapha kwamaphumula akayifisa indaba alibhekani kuze kube namhlanje wathatha imali yakhe uyorekhoda kwabhazuka kuze kube namhlanje akazi umkhokhela uzwakala usubalise edowntown uthi wena usenandawo lapho osebenza khona uxoshiwe nothuthane unhlokandlovu waxosha kanti lobho ubuqili bakho uthe usuka lapho uma ubona ukuthi awusenakhaya isekho indawo lapho ozosebenza khona wabheka kuthama umfokasitiya wafike wathi ngicela ukuba ningisize mashinini ningirekhode mahhala konke sizokwenza sizoba umndeni nje sike into yodwa wavuma-ke naye uthama umfokasitiya ngoba ubengakaboni ubuqili bakho yosha izandla ngibonge makuphala iminyaka emibili nisendaweni nisasebenza ngoba wena isitimu esiyishaya sahlakaniphoze bakubone ngithi kuyokusiza nawe mhle nemali ukumqaphela njengoba nisabambisene kulezi nzifane engabe nihlanganisane cishe ngakhona ngithi kungiphatha kabuhlungu bafana bami ukuhlangana kwenu ngoba nizabe uqethula iqembu langakithi likamkhaya osaziwayo kuyehlwenye ukuza ke uhambe ncinci abalandeli bosaziwayo ukuthi abashintshe balandelele sisidakwa sasempi wathi bengabe kuyophumelela yini wafika ubahola nasemcimbi kungamjosi ukuthi abavotelele omakhandi sidle engabe kuyokulungela yini sisho kuwe mahambe hlalo hambe shintsha amanqiwo njengesamba neshintsha imgoda angithi noshenge waxakela uphinde wazama nakubaba ushwabeni nakhona wachitha wathi cha waphuma umpapatheka wathi uyamzama udlamini kwingane rekhodi nakhona baxakeka bakuxoshe kuze kube manje udlamini uyakhala ngo-10,000 notheka umfoka ngqulunga ukhale emathonsi ngawe ngalo buqili bakhona wahlala naye phansi wathi akakusayini ngoba wena uthengisa ngaphansi ka-10,000 copies wathi wakuthengela ne-avansa ngoba ithi izobuya yonke imali yakhe kuze kube namhlanje akazibuyele imali yiphi nje leyo moto engathi uzohamba ngenyawo sesiyafana manje kunjalo-ke fana ngithi uxhoma ngey'ndawo zabantu angithi nepholo sebayithatha yimi wethi ngunobhadazi obhadazela ngenyawo angithi ezami ngeke ngiyibhuce umuntu ngoba ngiyiboleka akufani nalezi moto zakho zokweboleka zehla senyuka njengesibhamu somlalo labo uyabhala uyacisha mfana kusho ukuthi iyakuxaka inombolo ukhozi oliduka amaphiko phezu komkhanya kude baxaka bonke namanje bayakhala ngiyisehlula mfisi mina ngiyithambe lingahlafuneka isidalo ngiyakutshela mfokazana nawe ngeke
awu sikwebo mkhaya wami uthini
wenza kahleke nawe ngokusheshe uyibone ukuthi ayekiye phambili le nto yokusebenza nomakhandlisi ida ngithi vele naye ukhuphile cishe nawe uyokhupha mkhaya kodwa nawe ngiyothiniwe ngoba uligidangoma nje zitetele kanjalo khatide mvongobe nawe zimdola mtakabiyela ihlaba namalundi akonakele manje ngibahlabe ngibaphindelela ngedivorce engangiyikhiphe ngo-2018 kuze kube namhlanje abayifisela bagijime bagwala igoli lonke behlabenyuka beshisa zonke idudo ngoba bethi bazama ukuwubhula lo mntu wasemshisanze kodwa uyabehlula abafokazana kahle kahle ngiqini wami mina babhembuka nje umfokazane sewashintsha kanjani amaqembu eshintsha ney'dudo ngoba bethi uzama ukuvimba lo mlilo umfula ogobhoza wenyukele umbusho oyijedwa evalingeni methulwe yinkinga esekhanda maqede kuyigqoko onhliziyo eliyigabuzela bahleka kancane bayanda umfokavela waso wathi ngangiyazi injalo-ke wathi u-DVD umfokamafu konakele manje yathi imvumi baphushe kanjalo fana semshisane thina sesivumile nithi mana kanjalo nje msize eqinisweni umfoka mncubizwe liyakubona lokho wajabula usihle umfoka mshele wajabula umlondeni umfoka mchulu wajabula inhlakaniphi umfoka dlamini ngihlaba kanjena nje ngihlaba nothuthana umfoka ndlovu isixako samadoda exaka indoda kuze kube namhlanje iyakhala ngalokho kwayo uthe angisho kanjena kulo nyaka ngiphele lapho vele mina sengimdala ngisenayo
Ivan is so full of honor.